How many of you are free in this room? Hallelujah. Yote ya dunia natazamia msalaba wako, ninajua mimi ni huru. Nimeamua kumfuata Yesu na kataa freedom that nobody can take away from me. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, Jesus. Thank you for the freedom. Thank you for the freedom.
God.